abakulembeze mu district ya Sembabule batenderezza nnyo ebirungi ebikoleddwa government ya NRM okubalu yajja mu buyinza omuli okuleetera abantu enteekateeka z'enkulaakulana ezibasobozesezza okuva mu bwavu. Olwaleero Pulezidenti Museveni nga agenda mu maaso n'okuba nti akomekkereza okunoonya akalulu mu bendobendo ly'e Masaka, akomekkereza enteekateeka eno mu disitulikiti y'e Sembabule ate akawungeeza alyoke ayolekere ebitundu by'empigi anoonyeyo akalulu. Yeno Rwashande Emmanuel ngono yakwatidde ekibiina kya NRM bendera okuvuganya ku kifo ky'olw'emiyaga kaunti ekisangibwa mu disitulikiti y'e Sembabule ategeezezza nga gavumenti bw'ekoze omulimu gwayo okulaba ng'etuusa obuweereza ku bantu baayo, wadde nga waliwo abantu abamu abasimbira enteekateeka y'enkulaakulana ekkuuli, kyokka ate enkulaakulana bw'etuukawo ne bagyetuuma era nga kino kiviiriddeko ebintu bingi obutatambula bulungi, ebimu ne bitambula akasoobo. Kale nga n'olw'ensonga eyo agamba nti bagenda kukkiriza bantu bakotoggera nkulaakulana mu kitundu kyabwe, y'ensonga lwaki besoodde bukukuubira okulaba nga batuusa obuweereza obwetaagisa.
Gyekoze omulimu gwayo kubanga yateekako intentional government programs, yateekako from health center to health center since 2004 kukumekinga shuwa nti buli mwana azaalibwa akura ate bwavaawo buli kukumuluka naateekako primary school ne secondary school seed school bwava kukura naasoma okujjako abadde problem za leadership at the low level yaba members ba paramount ngeyaffe kakati kanze nandibadde nga sigenda kwesiiba naye ngenza okuddamu okwesiiba kukomawo okuretiring after 43 years working in the army nensanga ngekyatwala mu nsiko kakinana mugumu abantu bakyalinga bwena baleka engamba this a problem this is unfinished.
Era bw'atuuse ku nsonga y'ebyenjigiriza, General Rashanda ategeezezza nti Pulezidenti Museveni bino abikutteko kannabwala era ng'omulimu gw'akoze ku byenjigiriza mu kitundu kino eky'e Sembabule mulimu munene ddala era ng'amasomero ga primary ne secondary gatondeddwawo okukamala. Disitulikiti eno ey'e Sembabule erina amasomero ga primary 1877 aga gavumenti ate ag'obwannannyini gali 1075, secondary gavumenti erinayo amasomero 10 gokka ate ag'obwannannyini aga secondary gali 2/6. Disitulikiti y'e Sembabule erina emiruka 6/5 nga ku gino emiruka 4/5 girimu amasomero aga gavumenti, wadde nga mulimu emiruka egirina amasomero agasukka mulimu ekigaviirako okuba nti gali 1087 aga gavumenti. Era wano General Shande ayongedde okuggumizaawo.
Twabadde e Lwengo mu Buganda ku Museveni esanga balina emiruka 5/9 naye balina amasomero 200 ekitegeeza teri mwana atambula kilometero emu okuva uweka ogenda kusomera. Kati n'osanga ngaabe waffe abayabekabukongoti ava kabukongoti agenda kilometero 9 okufuuka ewuwe kwegaba omusinga nesaawa ng'eno ng'atidde nebo musanga mu kilasi aba alowooza kkubo liddayoka ebyomuyigiriza tyakukwata n'osanga omuntu amazeewo emyaka 5 sekikumu teri dwaliro teri somero teri mazzi mayonjo teri masanyalaze teri luguudo teri ene secondary school tewa secondary school gyona gyatadeko naye yesimbi avuganya atuvuma ayagala kukomawo after 25 years zavyeyi asiumu kitambaro twamufosinze okwambara NRM batayambara yeru kuzivuma ekamya abadde ayambala ebisaitu ebya red yekati twamufosinze ayambara yoralabikeko.
Era ono asinzidde wano n'akunga abantu okugenda mu bungi ku lukungaana lwa Pulezidenti Museveni lwakubye mu bitundu by'e Sembabule okuwulira ebyo byagenda okubakolera nga tumaliriza.